kamba la shoni langa we mama we izula zuli kwali longe ngifuna umsebenzi kamba la shoni langa we mama izula zuli tebu longe ngifuna umsebenzi umalanga ngisuka khona we mama umalanga ngisuka khona nakhona Eastern Cape, ungu akona na kona. Bathi no job, beza uko msebenzi. Bathi no job, uko msebenzi. Bathi no job, beza uko msebenzi. Bathi no job, uko msebenzi. Sicela matafa nje, soza nempilo egoli.
Se le quedó en abandono.